Msikilizaji, basi tunakukaribisha tena kwenye kipindi cha Kuna Nuru Gizani. Ni Pastor Pius Muiro wa Maximum Miracle Center. Kila siku ya Jumapili tunakutanika audio na Ruaraka Maximum Miracle Center. Sanduku letu la posta ni 56762 Nairobi, Kenya. Kodi yake ni 00200. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya barua chungu nzima ambazo munazituma. Kuna watu wanahitaji maombi na kuna watu wanatoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Kuna watu wanatoa kwa ajili ya Maximum Children's Home. Hata kuna watu wanashuhudia kwa ajili ya kusimama na Children's Home. Mungu amekuwa baraka maishani mwao. Basi ninakukaribisha kwenye ibada zetu kesho asubuhi, ambapo kutakuwa na maombi mazito yatakayofanyika. Msikilizaji, basi ningelitaka tukabarikiwe na neno kwa ufupi ambalo niliweze kulihubiri Odion Cinema wiki hii. Ninaamini utabarikiwa vile watu wa Odion walibarikiwa. Karibu ubarikiwe na neno la Bwana. First Samuel chapter number 30. Mtu waseme chapter number 30. Okay, we can read verse number 17 to verse number 19. Then David attacked them from twilight until the evening of the next day. Not a man of them escaped except 400 young men who rode on camels and fled. So David recovered all that the Amalekites had carried away. And David rescued his two wives, and nothing of theirs was lacking, either small or great, sons or daughters, spoil or anything which they had taken from them. David recovered all. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you because of this day. We bless your holy name because of the validity of your promises. We want to thank you because you are God and above you there is neither. We thank you and we bless you in Jesus' mighty and spotless name we pray. Nani atakayesema amen? Nani atakayekanyangia shetani chini? Mwezi tulioanza ni mwezi wa kurecover all. Ninarudia tena, mwezi tulioanza ni mwezi wa kurecover everything. Mnaenda kurecover vitu ambavyo hata mumesahau ya kwamba mlikuwa mumepoteza. Watu watarecover. Kuna watu huwa hawalali, but you're going to recover your sleeping pattern. Na kuna wengine ambao wanalala muda mrefu mpaka siku hizi wanashangaa kama ni chakula kinawekwa dawa au ni nini. But this month is a month of recovery. Ile sleeping pattern ambao imekuwa destabilized by the enemy au stress. Maana unaweza kuwa na stress na hauna habari, na inaanza ku manifest in your sleeping pattern. Jesus, we worship you. Ukisoma kitabu cha First Samuel chapter number 30, David alitoka Zikrag na akaenda vita. Wakati ameenda nje, maadui walikuja wakashambulia Zikilagi.
Biblia inatuambia ya kwamba waliweza kuteka nyara wanawake wote, maana David alienda vita na wanaume, alafu hawa maadui wakateka nyara mabibi zao, wakateka nyara watoto wao wa kiume na wa kike, wakateka nyara mifugo yao, kondoo na mbuzi na ng'ombe, ngamia na farasi wakabeba. Na ili shetani amalize kazi yake, maana kulingana na John 10:10, adui haji ila kuiba, kuua na kuharibu. Tunaona kuliko waache Zikilagi ikiwa imesimama, Biblia inatuambia waliichoma na moto. Yani watu wamevamia Zikilagi, mahali David na watu wake wanakaa, wamebeba mabibi zao, wamebeba wanawake wote, wameiba vijana na wasichana na ng'ombe na mifugo yote. Na kuliko watosheke na waende na hizo, Biblia inatuambia walichoma Zikilagi moto. Ni wakati shetani amekasirika na wewe, he will try everything in the game to make sure ya kwamba amekumaliza. But let me preach to the devil, you may use the fire of this world, but your fire is nothing before the fire of the Holy Spirit. We are going to walk in the Spirit, and we are going to serve God no matter what you do unto us. You may try to pull us down. You may mess up with our businesses. You may mess up with our families. But you cannot mess with our salvation. We know in whom we have believed. He is able to keep that which we have committed unto him, even until that day. Biblia inaniambia Zikilagi ilichomwa na moto, wake wao wote wakaendwa nao. David alikuwa na mabibi wawili, wote pia walitekwa nyara, watoto wao wa kike na wa kiume wakaenda, ng'ombe wa kukamua maziwa, kondoo wa kuchinja wapate nyama, farasi wa kupigana vita, kila kitu ikawa imeenda. Wakati David walifika Zikilagi, Biblia inatuambia wanaume hawa wote walilia mpaka wakawa hawana nguvu ya kulia tena. David baada ya kulia, Biblia inaniambia he encouraged himself in the Lord, na akaitisha ulimu na dhumima, na akauliza Mungu kama afuate waliotenda hili. Mungu akamwambia pursue and you are going to recover everything. Biblia inatuonyesha alianza hii kupursue akiwa na watu 600. 200 wakachokea njiani, lakini 400 wakawezana na vita na wakaendelea. Neno la Bwana linaniambia ya kwamba wakati walifika kule, wake wao walikuwa wamewekwa, waliona Waamaleki wakiwa wanadansa baada ya kula na kunywa, wakisherehekea mawindo waliokuwa wameteka nyara. They begin to dance. Siku ya leo ninahubiri nini? Nataka niongee kuhusu waliotekwa nyara. Nataka tuingie kwenye akili hawa wanawake, vijana na watoto waliokuwa wametekwa nyara, walikuwa wanafikiria nini ndani yao wakiwa katikati ya Amalekaita, wakiwa wametekwa nyara na adui, wakiwa wanaambiwa waketi chini. Shetani alikuwa ameanza kuwahubiria ya kwamba enyi wanawake, you will never see your fathers anymore, you will never see your husbands anymore, maana ilikuwa wametekwa nyara. Mchana wa leo ninahubiria mtu ambaye ametekwa nyara. By the time nimalize haya mahubiri, kilicho kuteka nyara unaenda kukigeuka na ukiteke nyara, in the mighty name of Jesus. If we are together, shout hallelujah. Nasema shout hallelujah.
Ninaishi kwa sababu ya wewe Yesu. Ninaishi kwa sababu ya wema wako. Umenitakasa kwa damu yako takatifu. Ninaishi kwa kuwa nimekuamini. Ninaishi kwa sababu ya wewe Yesu. Ninaishi kwa sababu ya wema wako. Umenitakasa kwa damu yako takatifu. Ninaishi kwa kuwa nimekuamini.
tunaingia injili ya leo, tunaitoa kwenye hawa waliotekwa nyara. Wakati walikuwa natekwa nyara, walitekwa nyara wakitukanwa, walitekwa nyara maana ni wadhaifu, maana kulingana na Biblia wanaume ndio walikuwa wanaenda vita, wanawake wanabaki nyumbani, vijana na wasichana wanabaki nyumbani. Lakini jeshi la Waamaleki lilipoingia Zikilagi liliwateka wote nyara, walikuwa helpless, hawangeweza kupigana na hawa watu. Walienda wakitukanwa, wanawake walianza kuona maono vile watakuwa ripped na hawa watu, vijana waliona maisha yao imegonga ukuta. Hawa watu waliotekwa nyara, shetani alikuwa anawaenjoy akiwaambia maisha yenu yamefika mwisho, you will never go back to Ziklag. Maombi mnayoomba ni ya bure, maana tayari nimewaweza. Bible yangu inaniambia hawa waliowateka nyara walienda kwanza wakakula na wakashiba, alafu wakaanza kuinuka kucheza. Lakini siku ya tatu masaa ya jioni, watu waliokuwa wametekwa nyara walisikia nyuma commotion imeanza, walisikia kuna kelele imetoka nyuma. Walipogeuka kuangalia ni nini, wakaona ni Daudi mwana wa Jesse akiwa na jeshi lake la watu 400. Maana sisi ambao tumeokolewa, kuna wakati tunaonekana tumetekwa nyara, ila kabla adui hajatumaliza, tukigeuka tunamuona Yesu Kristo, simba wa Yuda akiingia. Mhubiri, unasema nini? Kuingia kwa Daudi kuokoa hawa kunathibitisha maandiko ya kwamba God will never come early, neither will he come later, but he comes in time. If you need a financial miracle, God is just coming in time. If you need the touch of God on your family, God is just coming in time. If you need the healing of your body, God is coming in time. Baada ya siku tatu, David aliingia na jeshi la watu 400, wakaanza kushughulikia adui. Bible inaniambia David aliwapiga kuanzia jioni ya leo mpaka jioni ya the following day, na hakuna mama alitandikwa, hakuna kijana aliyetekwa nyara, walilikava kila kitu. Na hapo ndio roho wa Bwana akaweka maneno ndani yangu ya kwamba ninaanza kutabiri mchana wa leo nikitumia the name of Jesus. Wewe ambayo uko kwenye hali kama vile waliotekwa nyara walikuwa, hawangeweza kufanya lolote, hawangeweza kwenda kwa choo bila kuchunguzwa na adui, hawangetumia simu zao, maana lazima waseme wanapiga wapi. Freedom yao ilikuwa imeibiwa, maisha yao yalikuwa yameharibiwa. Lakini wakati David aliingia, waliona yule adui aliyekuwa amewateka nyara ameanza kutoroka. Wamama waliokuwa wameambiwa waketi chini na wasije wakaongea lolote, tunaona walianza kusimama. Vijana walianza kupiga kelele, wasichana walianza kupiga vigelegele, maana walijua adui, unaweza ukaniteka nyara, lakini kabla haujanifanyia damage, I know my redeemer liveth, I know God will come through for me, I know God is going to deliver me, I know God is going to see me through. Na hii inanikumbusha kitu ambacho nilikiona kwa television juzi. Kuna katoto kadogo kaliweza kutekwa nyara na watu, hata haijapita miezi miwili, iliwekwa mpaka kwa television, mtoto ameibiwa. Waliomuiba walipiga simu wakasema sijui wanataka milioni 2 ili wapeane mtoto. Ila haya mambo yaliendelea mpaka finally mtoto alitupwa Nyamakema akiwa mzima, hajaripiwa. Wakati mzazi wake aliulizwa kuliendaje, alisema ni ma maombi yamefanya hii kazi. I declare lunch hour ya leo kwa nyinyi ambao mmekuja, maombi yanaenda kufanya kazi. Umeishi maisha ambayo ni kana kwamba maombi hayafanyi kazi, lakini kuanzia leo maombi yanaenda kufanya kazi. Yatafanya kazi ndani ya business, yatafanya kazi ndani ya nyumba, yatafanya kazi ndani ya huduma. Maombi yanaenda kufanya kazi. Na kile adui aliteka nyara, kama vile aliachilia hako kastana, anaenda kuachilia. If we are together, make a joyful noise.
Getsemane Yesu aliomba, Baba mapenzi yako yatimizwe, Mungu kwa ajili yako na yangu, kampa nguvu akashinda. Nawe
omba, omba, utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi.
Dada,
omba, omba, utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi.
Ndugu,
omba, omba, utafute uso wa Bwana, aonaye kwa siri, atakujibu kwa wazi.
Hawa watu waliokuwa wametekwa nyara, matumaini yao yalianza kupotea. Saa zile waliona Zikilagi imechomwa moto, hapo ndio walijua kumeharibika. Maana walikuwa na saluni zao Zikilagi, walikuwa na butcheri Zikilagi, walikuwa na boutique Zikilagi, walikuwa na polytechnic Zikilagi. Waliona inateketezwa moto, walibebeleza adui ya kwamba tafadhali, afadhali muende na sisi, lakini msije mkachoma moto. Mungu amenipa neno mchana wa leo ya kwamba macho ambayo yameona destruction yajiandae, because kuanzia today yanaenda kuona deliverance. Kuna season ya kuona uharibifu, kuna season ya kuona mambo ya kisambaratika, but also there is a season ya kuona David akiingia akisema msiogope, we are going to deliver you in the mighty name of the Lord Jesus. Ninaachilia neno la unabii, wakati umefika right now, kilicho kuteka nyara kikuachilie, ili ukarudiane na watu wenu mliokuja lunch hour ya leo. Wacha ugonjwa wa gonoria ukapone, ili uhusiano wako na mume wako na mke wako ukarudi kama zamani. Ninatabiri mchana wa leo, let the power of God begin to move. Umekosa matumaini, umeona kama kila kitu imekwisha, lakini lunch hour ya leo muangalie Yesu Kristo, ambaye ndiye mwanzilishi na mwenye kuimaliza imani yetu. Kama alisaidia watu wa Zikilagi, atawasaidia watu wa Odion. Miguu yote iliyoingia Odion today siyo miguu ya kwenda kufanya ajali au kupigwa na arthritis au kushikwa na ugonjwa wa gout. In the mighty name of Jesus, mliokuja mchana wa leo, mtazameni Mungu wa Daudi, ndiye huyo anaanza kuingililia maisha yako. Haijalishi umeona uharibifu jana, haijalishi umeona uharibifu juzi, lakini neno ambalo Mungu amenipa ni ya kwamba tangazia watu wangu, macho yaliona uharibifu yanaenda kuona baraka za ajabu. Ninarudia neno la unabii, macho yaliona uharibifu yanaenda kuona baraka za ajabu. ajabu. Wanawake waliokuwa wametekwa nyara waliachiliwa na adui. Vijana waliotekwa nyara waliachiliwa na adui. Wasichana waliotekwa nyara waliachiliwa na adui. Ng'ombe waliokuwa wametekwa nyara waliweza kupatikana tena. Na Bible inaniambia hii kazi yote ilifanyika wakati adui anaitwa Mwameleki alianza kudansa. When is your deliverance? Usiniambie hauelewi. Mtu wa Mungu, wakati wako wa kusaidiwa na Mungu ni lini? When is your time ya kusaidiwa na Mungu? When you begin to see your enemies are dancing and rejoicing over your destruction, hiyo ndiyo time ya usaidizi wa Mungu. Kama maadui hawajaanza kudansa, kama hawajaanza kurejoice because wanaona unaisha, elewa time ya muujiza haijafika. Wakati wa muujiza ni gani? Wakati wa Amaleki wamekula na wameshiba, wanaanza kucheza. That is the hour of our deliverance. When your competitors and your enemies, when your foes and your detractors are rejoicing at your tragedy, that is your season to experience a divine miracle. Mliokuja lunch hour ya leo, ruka juu na uweke mikono juu. Make a joyful noise unto the Lord. Kisha.
Basi tunapoendelea msikilizaji, ningelitaka nikaweze kuomba pamoja nawe. Lakini kabla ya maombi, barikiwa na mambo kama haya.
This a day tulikuja hapa, mtumishi wa Bwana akasema kulikuwa na 4 points, na ile ambayo nilishika sana ni kwamba within 14 days Mungu alikuwa anaenda kutrigger good news. So Bwana akasema, mtumishi akasema kwamba if you believe in God of the supernatural, uchukue bahasha na upande mbegu. So siku hiyo sikuwa na pesa, nikachukua bahasha nikapata the following day. Vile nilitoka hapa kwenda mahali pangu pa kazi, nafanya kazi pale Seattle, nikakutana na mzungu fulani wa kampuni nyingine ambayo inaitwa Verendal Court Limited kwa Westland, na akaniuliza nafanya nini pale. Nikamweleza, akaniuliza napata mshahara pesa ngapi. Akaniahidi kwamba ningeripoti kazi leo, lakini jana nilipokuwa kupiga simu akaniambia aka out of the country, so next week natakana kuripoti kazi Westland, kazi ya driver. So nashukuru Bwana kwa sababu huyo ni muujiza.
Nilikuwa na ugonjwa mwingine nikikojoa bilhazi, yani nikikojoa at the end unapata ni damu ndo inatoka, alafu unasikia pain. Alafu ilikuwa ile school iko na preach kwa KBC, ukasema at the end ukasema touch your radio kama uko karibu. Mimi nika touch, nikafunga macho, ukaomba, till now feel any your pain, stoki damu, niko fine.
Basi tunapoingia kwenye maombi, wewe ambaye ni mgonjwa, wewe ambaye uko na matatizo, unaweza ukaiguza redio yako, jitayarishe tunapoenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo ninakushukuru kwa ajili ya neno ambalo limeenda hewani siku ya leo. Ninamleta msikilizaji mikononi mwako. Ninaagiza na kuamrisha baraka zikatue juu ya maisha yake. Navunja nguvu za giza na mapepo nikitangaza miujiza. Kila mgonjwa anapokea uponyaji dakika hii. Maana Biblia inatuonyesha Yesu Kristo popote ulienda, uliweza kuwaponya watu na kuwaweka huru. Ninaenda kinyume na nguvu zote za mashetani na majini. Baba, kuna wale ambao wanasukumiwa nguvu za giza na devil worshippers, ambao wengine ni watu wa familia zao. Ninakataa jioni ya leo, hakuna yeyote aliyemwamini Yesu atakayekuwa victim wa devil worshippers. Ninaenda kinyume na kansa, ninaenda kinyume na magonjwa ya kila aina, na dakika hii miujiza ya Bwana ikawaandame watu wako Mwokozi. Ninasema ni asante, ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Basi wewe ambaye haujaokoka, siku yako ya wokovu ni leo na wakati ni sasa. Sema, Bwana Yesu niokoe, nisamehe dhambi zangu na makosa, niandike kwa kitabu cha uzima. Nakataa shetani na kazi zake. Mimi leo naamua kuokoka katika jina la Yesu Kristo, naokoka na kuamini. Amen. Sikilizaji, ukazidi na kubarikiwa na kuinuliwa. kusihi ukazidi na kuiombea nchi ya Kenya, maana ni mwaka wa uchaguzi. Wengi watajitokeza wakitaka kupigiwa kura, lakini mwaka huu wa 2007 ni wakati wa kufanya uamuzi wa busara. Iombee nchi itakie mema, na wakati ukifika wa kupiga kura, kuanzia civic, parliamentary na presidential, ukafanya uamuzi ambao hata mbele za Bwana hautakuwa na aibu. Ni Pastor Pius Muiro nikikuaga kwa kusema, milango aliyefungua Jehova hakuna pepo wala binadamu wawezaye kufunga. Amen.